your boy Bonsina, Grand City Music. We there.
Prince Keep Handed.
Ana hibita sedita na deru nyongeza. Mami jidula na nyongeza. Darling odila na nyongeza. The love. Ana hibita sedita na deru nyongeza. Mami tikula na nyongeza. Darling odila na nyongeza. The love. Itasiba na zamwana na wabli Kampala. Arija fimu haba takemi Kampala. Itapiga bamulu kiti mtakita dala. Hanyana lisa hibo yente. Muskila kanzi, call me on my number. Yeah, Nancy, bedo kufi telephone. Leta suma batal, call me on my phone. Yeah, Nancy, bedo kulepe ban. Muhaba deke, deke ni vira vira. Modun muskila, vira vira. Na hiba dunte ina vira vira. Tabake ni zae. Mata suma lomon, bikaba su inti. Mata jikilomon, gala say. Mata suma lomon, bikaba su inti. Mata jikilomon. Ana hibita sedita na deru nyongeza. Mami jidula na nyongeza. Darling odila na nyongeza. The love. Ana hibita sedita na deru nyongeza. Mami tikula na nyongeza. Darling odila na nyongeza. The love. Kande heartbreak ana be careful. Heartbreaks ana be careful. Darling ana be careful. Males mata sibana. Ana gale, ana wake up, oh. Heartbreaks, ana wake up, oh. Mami, ana wake up, oh. Males mata sibana. Ana dala prisoner, we mo have a day. Ana prisoner, love de sibana dala prisoner. Kosa love you, yao ana prisoner. Na kupenda sana, yeah. Amuno niye, na kupenda sana. Nani amuno niye. Sedita na deru nyongeza. Mami jidula na nyongeza. Darling odila na nyongeza. The love. Ana hibita sedita na deru nyongeza. Mami tikula na nyongeza. Darling odila na nyongeza. The love. I'm in love with you. Forever I'm gonna marry you. Love I give to you. I wanna be with you. Ngari leto, iruho nani ngari leto. Say, ngari leto, iruho nani ngari leto. Say, anahibita sedita.